Yo, I know you nigga ready for this one. It's your boy Gucci.
Who's Jay?
Team 42 in the house.
XV.
Bato tere ni vana vangono vasakira ko.
Tungurusha.
Bato tere ni vana vangono vasakira ko.
Tungurusha.
Bato tere ni vana vangono vasakira ko. Ni kutukurusha. Tungurura. Drama bantumba kufukunyura.
Mama, don't worry, I'll bring the light. I'm still in the game, still gonna fight. In pepelele ni mwe mayo wanji. Things will be better, I know I'm against. One day is dark, this is a start and I'll never give up until to the end. I'm bringing the fire, bafana bakupi. And in any liko, I'm running the streets. Look at the crown, cause I'm the dawn. Never back down, I still got some dreams. Some niggas ni aim, vafuna tikak. We hiyo ni boss, I still gonna make.
Tungurusha.
Uchi kumugaka, bafeki tiponya kuwaya. I'm still your boss, pa Mikey. Call me your dad, nigga, if you want it.
Tungurusha.
Shaka pepe, you niggas are fake. Vafuna no titi. Kafike tiwe ba net spida kumukosi. My rapper vena kuline ni my shit. I'm breaking the record in full number zero. I'm the boss, the drone, the drone. Na manja mufani kamtote. Cause you niggas suck like mwaka.
Bato tere ni vana vangono vasakira ko.
Tungurusha.
Bato tere ni vana vangono vasakira ko.
Tungurusha.
Bato tere ni vana vangono vasakira ko. Ni kutukurusha. Tungurura. Drama bantumba kufukunyura. Uniwona kukuia makari makari. Mafesi ya veka salati salati. Kashimi kapera panari panari. Muriango muromo kambani kambani. I went to the jazz, no that though. I'm calling my GRC, me a four. I'm killing the beat, do yeah, yo. I'm serving food, no grow, yo. Marapa mwani pasa ni vafana. So ni zavasi miachemu masekeni. Gero ni quality, noti na quantity. Vama isiwa pa section. Ungafuse na nation. Wiz na Gucci marapa ni man beaten. Baka pia pera kudere la wala basike. Nandise masinyas. Mafana ole taka kwera mambama. Chicken masala. Mabondi ya kava ni full of java. Tawa pa mwamba. Mabuchu wakata vantuo samwa. Pameso wakava. Warota vivanda koti ya kana. Wakwida kamwana. Bato tere ni vana vangono vasakira ko.
Tungurusha.
Bato tere ni vana vangono vasakira ko.
Tungurusha.
Bato tere ni vana vangono vasakira ko. Ni kutukurusha. Tungurula. Drama bantumba kufukunyura.
Nina sanga pote asu, tika fola na pantana kasu. Zeni spenda ni zanga, azonga zitilibe kasu. Mulungu ndia nisunga, kubondi neze cheka suli. My dreams ino tulukusha, ndia nipele kata pepa topa.
Tungurusha.
Ufuna lapu batu, ubrede wa mamote dumpe. Ndavya izanga la lesi, kuzanga la kufola malesi. Ineni libe olesi, alunga zintenga lesi. Ichita wa diaka pesi, bagaita wa wina lesi. Kalima wina mangazi. Yeah, giniki, aki ubeat for a living. Tupangila wana mabaretu.
Tungurusha.
Jiu titiwa maassets. Shakota time fya masekshu. Nitoma mubufi na pensu. Nikutiyo pela kulilebu.
Tungurusha.
Bato tere ni vana vangono vasakira ko.
Tungurusha.
Bato tere ni vana vangono vasakira ko.
Tungurusha.
Bato tere ni vana vangono vasakira ko. Nikutukurusha. Tungurura. Drama bantumba kufukunyura.
Kunyura. Took at the crown, cause I'm the dawn. Never back down, I still got some dreams.
Tungurusha.
Arapa mwani pasa ni vafana. So ni zavasi miachemu masengi.
Tungurusha.
Jiu titiwa maassets. Shakota time fya masekshu.
Nikutukurusha. Tungurura. Drama bantumba kufukunyura.
Come see what's poppin'.